Clear Touch Records.
Mapenzi lako ni tamu tamu, tamu tamu. Mapenzi lako ni tamu tamu, we tamu tamu. Let me be your daddy, yo, oh. And you be my mommy, yo, oh. Let me be your daddy, yo, oh. We daddy, yo, oh. Mwana kweye kweye nsamila, uje kwangu ni karibu. Walika maso mama gendege, eh. Nzete wadia kusingira. Titwe sana bala wazambu twe panka bwemba sikura ibenzembera morwa deno siri na sente siri ya mumase
mapenzi lako ni tamu 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 mapenzi lako ni tamu tamu we tamu tamu let me be your daddy yo oh. And you be my mommy yo oh. Let me be your daddy yo oh. We daddy yo oh.
Mwana mwalo ntakude Mubutu fosani dem Nikuwe papa okuwe mama Wewe wangu namba moja Nikuoneshe Kampala Kigali Mapenzi niko nayo ni matamu Kwenye kilabu tushuke chini Osini ya chemi takuwa mulevi
Mapenzi lako ni tamu 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 Mapenzi lako ni tamu tamu we. Tamu tamu Let me be your daddy yo oh. And you be my mommy yo Let me be your daddy, oh, oh, we Daddy, oh, oh
Mr. DJ, yongeze chidongo And you wine for me, girl La baga sa jagona masuga kanude Kagela kutwala pepo ndekerani Zebukeza nonde kaunyabu zema mpete Tochikeza mkwano zembe na mfude
Tena ya gali zemba zikivu ya gasude Yegwebe na lino nyakate uzude Mie ndi umpaka mobukade I love you Monday to Sunday